Yeah. Chineke jaya mama, Chineke jaya mama
egele irima e onekeru wa onama onama
moya onekeru wa
onama
ndi ba bochukwu keru
onama
ndi ba rani nekele ku
onama
onama ndi na rofu felo
onama
onama
Bonito ya na la rola na kuruje, bonito ya na la rola, bonito ya mamola, bonito mamola, bonito mamola. Ikuwa tena kuruje zosa acha. This is our only party. My hour of liberty has come.
Na ihi mere de mime, ese ihi mere de
mime,
na ihi mere de
mime.
Oja zobo zawa kisime, dajo bo zawa kisime, oto wanyo bo zawa kisime, dajo bo zawa kisime.
Jesus, Amen. praise, praise the Lord. Never Jesus, I can praise, 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 praise. Number 7, praise the Lord. Hallelujah, let it go. Praise, 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 praise the Lord. Amen. 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 Because Jeremy run a beg. Face your families. Equal out the chak and is in on again. This family is destined to enjoy the liberty of God's children. My family is divinely destined and positioned for the liberty of the children of God. Your family is supernaturally destined to experience within this time the liberty of the children of God. Yeah. Heavenly Father, as we lift our hands towards our families, we are praying for a supernatural identification and a connection in such a manner that God be involved. You, God, be involved. You, Jesus, be involved. You, the Holy Ghost, be involved in all the affairs and circumstances of this family in Jesus' name. Were beko chineke nna chukwu nwa na chukwu mo nso ka chukwu bia were onwe tie ni ihe bayere eze na ona ihe gbasara eze na ona gbasakwa chukwu ka eze na ona na chukwu we mmeko nke ni ihe obuna ga emewezi na eze na ona ga na eme na ntuzi aka nke chukwu na aha Jesus. King Batilaka is in honor. Chukwama Woye de Kage, Nabi Bereba. He had an amazing honor. Give one neighbor an honor, Chitanya is in honor, Kigi. Chuku Sinambani Gwene Kwasai. Diko Guga has asked the father's one uku. Kidoka Mbari Gwe. Badata, tear your skies apart, O Lord, and come down and visit this family for her to enjoy a wonderful liberty experience. Aina gozi akanina ya bulaka amara akan gozi akando kezuru nina akachere. What I be here? A watch it in the Yabatania. A ben yan yadog wants a bata. A baker abon weron webata. A bo biam de. I can no bana can chowa bata. A bon week a day. Ogono gon de batanaya. A ben mehede. Odidon sabatanaya. Ebe a na-eru uju ka ọṅụ bata n'ime ya. We lift our hands of faith towards our families and claim total divine liberty. That where there used to be sorrow, joy will come into such a family. Families that used to experience wretchedness will begin to experience oceanic prosperity. Where there used to be sickness and incurable infirmities, healing and sound health will replace such in Jesus' name. Where people were under sins and bondages, that they shall enjoy the liberty of the children of God in Jesus' name. Ka ịgbatịrị aka n'ezinụlọ a negide ya anya. Etu ezinụlọ a dị kịta, ọ dị gị mma. Ndị nna nna anyị ochie ha, ezinụlọ ha jọba njọ, ha na-esi na mba gaa na mba, gaa na nnukwu tedibie, ihe ọbụla asị ha meghe eme ya. Dibia esikọ di ha gbuo mmadụ, ha ga-agbu ya. Ma ezinụlọ ha dị mma. In our time, we don't have such passion as such. Our ancestors of the past used to travel miles apart to take the risk, whatever that may be or cause them, to make sure that their families will enjoy favors, liberty, and total emancipation. Ya mere anyị ji gbatịa aka na be nke anyị ugbu a, aka okwukwe. Ọbara Jesus si n'aka banye n'ezinụlọ nke gị. Chukwu na-ekwesa anya n'aka ebere nke nwa gị Jesus gbasara n'enu obe. One of the biggest prayers in the Bible is in Mark chapter 15 verse 37. And the Bible says, Jesus made a loud cry. Mkpu akwa Jesu. N'onu ike, otu enukute mkpu akwa. And he gave up his host. He gave up his life. Owere nwozia. John 19:30, we kwuo ihe obere n'akwa. O si, it is finished. Ozuwo. Osinna nara mmom dike we kube okubere kezinu na ghara ikube ihe oji ba akwarere bu n'isi Nigeria obere akwa n'isi m ba akwa n'isi gi jesa ama mbecha akwa o na ya n'iyi ina anu ya. Akwa Jesus bere n'isi mụ na gị ama nna ya n'iyi. Ihe ọbụla mere o ji bee akwa ga-apụta ihe n'aha Jesus. Nigeria's liberty touches the heart of God. Nigerians we are. This is the time for us to enjoy the liberty of the children of God. Aka ka ji mikiti n'ime anyị. Aka ka ji obodo anyị. Many of us are still under bondages. This country is under bondage. We need to enjoy the national liberty. Nigerians, let us awake to enjoy the liberty of God. The word of God says in Isaiah 60 verse 1, arise and shine. For your light has come. Kunienu chake ihenu abiago. And the glory of God has come upon us. Ebube Chineke abiago. Agbatịa m aka n'ezinụlọ a maka ngọzi. Ka ebube Chineke bịa kpuchie ezinụlọ a n'aha Jesus. Ngwa fee aka n'isi ezinụlọ a, kwuo okwu ọma na ya. The families of this country, Nigeria, as we enjoy the 48 years of our independence, political, paper independence, administrative independence. Welcome, and it says in honor, Nigerians, there is a promise of liberty awaiting this country. Romans chapter 8, verse 20 and 21 confess, for the creation was subjected to frailty, not because of some intentional fault on its part, but by the will of him who so subjected it, yet with the hope. Verse 21 says that nature, creation itself, will be set free from its bondage to decay and corruption, and gain entrance into the glorious liberty of the children of God. Glorious liberty. Our liberty must be glorious in Jesus' name. Matiaka begins, I wish you, my family, glorious liberty. Every member of this family must enjoy the liberty of the children of God. Papa must enjoy it. Mama must enjoy it. Every member of my family must enjoy the liberty of the children of God. I must enjoy it. Nothing can stop me from enjoying this liberty of the children of God. Amen. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ewen ye make bere menu. Were baby eh. No yon bona bon yez in on a ma. Geso ketoke. Na nwere onwe nke Umuchukwu. Papa ga-enwere onwe ya. Mama ga-enwere onwe ya. Ụmụnne m niile ga-enwere onwe. Mụ onwe m ga-enwere onwe. Ezinụlọ m ga-enwere onwe. Anyị ga-abụ ndị e ji nwere onwe wee mara. Enwere gị omume m n'aha Jizọs. Fechaa aka nwere onwe. Fere Chineke aka nwere onwe. Father, may your name be exalted. Nigerians must enjoy the liberty of the children of God. We Nigerians must enjoy the liberty of God. We mustn't travel abroad to enjoy our liberty. We mustn't go to America to enjoy the liberty of the children of God. Oh, Yamashiri, Makutiri, Masara, Mashima. Our help comes from abroad, from above, not from abroad. Abroad, America. Abroad, London, China, Indonesia. Germany, the whole Europe, has nothing to do with our liberty, with our favor, with our help, with our blessing. Our help comes from above, from God who makes heaven and earth. Psalm 121 says, Eyemaka isine nigwa abia, ebe chukwe emere nigwe na anabi, oboro na obodo oyibo ke Eyemaka ige siwe ebia, oboro mmadu je Eyemaka ge, o chukwu je Eyemaka ge. And we Nigerians must enjoy this liberty in Jesus' name. We must enjoy this liberty as a family. The adoration children must enjoy the liberty of the children of God. Liberty, spiritual liberty, economic liberty, political liberty, ecological liberty, anthropological liberty, I mean all round liberty. Amen. Aka hiji. Onwa aka mo Georgia. Ekpere anyi ugbu abu. Ka aka Nwachukwu ji gi. Dika aka Jesus. Topu gi na aka ihe ojo ji gi. The word of God says in Acts of Apostles chapter 12, Peter was still sleeping when suddenly an angel of God visited the prison and said, Peter, arise, get up, put on your clothes. Makapita mazoto. Biki mikite ezi nona bote eba. Mikitu mwuchuku bote. Ewe the business bote. Ewe the vocation bote. Many of us are naked. Many are spiritually naked. Many are economically naked. You come into the business center of some of us. Their shops are naked. And the angel said, arise and put on your garments. But Peter's hands were chained. Aka Peter Nonega chained the Anaka. The moment the angel greeted, the word of God said, the chains broke. Chain Adinaka Peter were wosa. We need Peter's angel in this country for the Nigerians to gain the liberty of the children of God. Amen. Amezi ozi amezi gemo Nigeria. Ozi oma abu noni na yande. Na ike geme chanwele unwe ayin. Ono du nwele unwe na kuka mbore mba. Iha nezi no ozi oma amanta ako omezi weni isi umikitu umuchuko. Kwa ge si memu amaro. Mana mo chineke na bara mama na ogahi eta aka. Umu chineke bido nyebe testimony. Maka na haga ahu miracles. Once you experience a miracle, nothing can stop you from giving a testimony. Testimony is a sister to brother miracle. They are twins. Amen and amen. So I am blessing you, my people. If you are like Peter under chains, akajigidi akamozi, ungwangwa akamozi na para Peter, mozi na nozi ekene Peter na nozi ekene mozia. Peter get up, chaini di anaka we no mozi, iga we wosa. The chains dropped, the chains broke. Let the chains in our families. The chains in this country, chains holding Nigeria, chains masking our economy, chains messing up our political structures, chains that are mesmerizing our spiritual and moral lives, be broken in the name of Jesus. The chain might have been